Asa unanipenda mpenzi, njoo basi nitakuenzi kweli. Twende kule ghetto kamwone bibi na mamzazi. Unavonipatia mbaka mbona data, unavonidatisha mapenzi sitani. Anytime when I see you, you are so fantastic baby. Anytime when you come close to me, I feel courageous baby. Yani unavonipa moyo unadundadu my way. Yani unavonipa kama kiteresi.
Utani, kama jinsi umeniteka, moyo wangu shakubali. Girl, I love the way that you do me like this. That you do me like this. And I like the way that you move me like this. That you move me like this. Na kasura, 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 kako, ka upole. Na kashepu, 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 ka body, kako, pole. There is something about your eyes, something about your smile, something I can't deny, mama. Yeah.
Yani unavonipa moyo unadundadu my way. Yani unavonipa kama kiteresi. Yani unavonipa moyo unadundadu my way. Yani unavonipa